Monghadi David Magaya dumela re o mola kono tsebeletsong ya Star FM.
Ke tsena go ke go di medise ke di medise le bareetsi ba Star FM le bareetsi botlhe ba bareetsi mo se di tsena ba ka ke nakanda.
Khale bile ho mena hane Monghadi Magaya ke mona lona jalo ka ba Magalis Water le fihlelletse phihlelo ya hore ebe le fumana tekolo e ntle ya dibuka tsa ditšhelete. Motho a ka ipotsa gore na ebe le konotu la lona jwalo ka ba Magalis Water ke lefeng, gona ke lekgetlo la pele le fumana phihlelo e, gobane sena ke sephetho sa ditekolo e ntle ya dibuka tsa ditšhelete sa 2021-2022.
Bo tsamaisi kana khurutlhamaga ya Magalis Water e sale rile ya re mo tshimologong ya re go na le dikgwetlho ga o lebelela mo nageng tse di mabapi le tlhokego e ko godimo ya metsi. Ka jalo re tshwanela ke gore re le setheo re bontshe puso lefapha le re ikarabelelang mo go lone e leng la Water and Sanitation, re be re bontshe le baagi ba e leng gore re dira mo dikgaolong tsa bone gore le mo gare ga dikgwetlho tse di leng teng, tsamaiso ka kakaretso ya setheo ke e leng gore go dirisa lereo la seng it's not questionable. Ga o lebelela mokgwa o re fitlhelelang di-goods and services ka teng kana re procurang di-goods and services ka teng ke mokgwa e leng gore o mo molaong ebile wa amogelesega. Ga o lebelela ka mokgwa e leng gore Magalis Water e tlabe e rebola di-tendera ka gone, mokgwa o le one ke e leng gore o mo molaong wa amogelesega le tiriso ya matlole a setheo ka kakaretso. Ka jalo re mo ngwageng wa boraro re le gore re na re le ba Magalis Water re fitlhelela a clean audit go tswa go auditor general. O ka gopola gore mo ngwageng wa 2019-2020 re simolotse re fitlhelela clean audit ya nna ngwaga wa 2020-2021 e le ngwaga o fetileng, le mo ngwageng wa 2021-2022 e le ngwaga wa ditšhelete auditor general a re Magalis Water e santse e tsamaya mo dikgatlhong tse e kileng ya tsamaya mo go tsone mo dingwageng tse pedi tse di fetileng ka go latelana. Ka jalo se mo go rona ke boitumelo le go bontsha gore matsapa a boto, matsapa a botsamaisi le badiri botlhe ba setheo sa Magalis Water go tsamaisa setheo seno sa puso ka tsela e e siameng gore se re fitlhelitse mo e leng gore bere le ona wa state successive clean audit, mme se e le go bontsha ba ga rona gore go tswe go nne le gore ditheo tse dingwe tsa puso ga di tsamaisi sentle batho ba itirela jaaka go rata, mme rona re ikamaganya thata le go sela morago molao e leng the Public Finance Management Act e tla be e re kaela gore dithoto le tiriso ya matlole mo setheo di tswana ka go tsamaisiwa ka mokgwentse jang.
Ebile jalo ka o bua gore ke ka tshebeletso e ntle e le fitlhetseng le basebetsi le gore mokgwa e o le nehelanang ka dithendara ka teng ho mono ho Magalisi ke mokgwa e le gore o itse ha o lekolo ha fumane ya hore le ikamahanya haholo le melawana kapo le dipehelo tse batlehang. Motho e mong a ka ipotsa Monghadi Magaya hore jwale kwano profenseng ya Leboya Bophirima le nehelana ka metsi diterekeng difeng, mme ke difeng tse ding tsa ditereke tse e le gore mohlomong le batla ho nametsa letsoho la lona hore le tle le finyelle ho ka nehelana ka metsi moo diterekeng tseo shebile kwano profenseng ya rona ya Leboya Bophirima.
O tla gopola re teneke gore ga ne re bua mo tsamong ya ngwaga o e ne ka nna ka kgwedi ya February, tona ya metsi le kgelelo se sengeng tlone ne a dira kitsiso ya gore lefapha le tlile go phatlhalatsa setheo se se neng se dira mo profenseng ya North West, Northern Cape le Free State sa Sedibeng Water, mme tshwetso e e bere mo Sedibeng Water se ne se dira teng mo North West Province go tlile go simolola go dira Magalis Water, mme erile kgwedi ya August e roga re be re simolola semmuso jaanong re tsaya marapo go dira ko masepeleng wa sedika wa Dr Roots go motse Mompati bua ka mafelo a tshwana le bo Vryburg, Ganyesa, Taung. Re be re boa gape re neelwa emende ya go simolola ka go dira ko ngaka modiri molema district municipality o bua ka dimasepala tsa selegae tse di etsang ditsowotla ko Lichtenburg, Mahikeng local municipality, Ramotseremelwa ko Zeerust, mme ga jaana dikgwetlho tsone re ka seke ra re ga dio gonne ke gone re santseng re simolola ntse re tsamaya dikopano le dimeyara tsa dimasepala tseo tsa selegae le dina le meyara wa masepala wa sedika go leka go tlhaloganya gore go fitlheng ga jaana mathata e ntse a seng Sedibeng Water erile ga e tlatla go tswala seemo sa thebolo ya metsi ne sentse jang, mme ka jalo re simolotse go dira le bone re ntse re tsamaya le bora engineer ba rona ba lebelela infrastructure e leng teng ba dira di-report tse di bontshang gore go tla tlhokega dipaakanyo fa le fa ile dipaakanyo tse gore di ka bakanyetsa gore di ka ja bokae, mme re tshepa gore mo sebakeng sa ngwaga go tloga jaanong dilo tsotlhe tsa rona di tlabe di tsamaya sentle, gonne re tlabe re setse re kile ra nna le nakonyana ya go bona gore thebolo ya metsi mo dibikeng tse ke di umakileng re tokafatsa jang fa re lebelela dikgwetso tse e leng gore rona re le ba magalesi le gore go tse mo go tsone gane tona Tsenzo Mchunu a re re simolole jaanong go dira mo sedilong notla e ne e dira teng.
Ha re se re phethela fela monghadima gae, motho mong a ka ipotsa gore na phihlello ena e reng ho lona jalo ka bafepedi ba metsi ba magalisi water, jalo ka o ntse o qolla hore diphepetso di teng mona le mane tse le gore le iphumana le tobana le tsona mo e le gore le nehelana ka metsi teng. Phihlello e e bolelang ho lona, mme diphepetso tsa mofuta o le tlo netefatsa jwang hore le a diqoba haholo jwang ha o ntse o bonahala gore tshebetso ya lona e ntse e hola jwalo ka ha le ntse le na le dipuisano le ditereke tse ding le dimasepala tse ding tse fapafapaneng ho phatlalla le porofense ya Leboya Bophirima?
Nnete ke gore re teneke ke dumela le wena o itse gore baagi ka kakaretso ba tsaya gore go na le bobodi bo bontsi mo tsamaisong ya puso, bobodi bo bontsi mo ditheong tse e leng gore di lwalwa ke puso jaaka sa magalisi water. Ka jalo mo go rona Destiny Audit ke go leka go bontsha ba ga rona gore le ga go ka tswa go na le se re ka se bitsang a perception e sa siamang ka tsamaiso ya puso kana state owned enterprises, magalisi water e ka seke be ya tsenngwa mo, gonne bopaki bo teng. Re neela Auditor General dibuka tsa rona ngwaga le ngwaga tlhele go fitlha sepe, ba dira dipatlisiso tsa bone go bona gore a mme tsamaiso ya setheo ka kakaretso ke e siameng, a tiriso ya matlole ke e leng gore ya amogelesega, mokgwa wa rona o re o dirisang go fitlhelela goods and services kana procurement a ke mokgwa e leng gore o latelana le melao e leng teng, Treasury Regulation, Public Finance Management Act, le gore le rona ga re ntsha di-tendera re ra borrakgwebo mo re dirang teng gore ka re le matlafatseng a re dira seo ka tsela e siameng, re lebeletse tsone di-Treasury Regulations, re lebeletse ditsamaiso tsa Public Finance Management Act, mme se se mo go rona se rera se re re ntse re dira sentle ebile re tswelela go dira sentle, ebile ga re ne re lapa go bontsha batho gore mo magalisi o tla e tsamayang teng re leka ka tsotlhe tse re nang leng tsone go netefatsa gore re tswelela tsamaiso ya molao. Mme go araba karolo ya go ya bobedi ya potso ya gore mo re leng teng ga jaana mo North West Province montse re sa dire teng re tlile go dirang, re setse re neetse ba Dr Rusego Motsimo Mpati pegelo, re setse re neetse ba Ngaka Modirimo Lema pegelo e lebelelang ka kakaretso kana holistically the state of infrastructure in the district ka bobedi wa tsone gore rona ga ne re simolola re tsena go latela the ministerial directive gore jaanong we are taking over from Sedibeng Water, re kgonne go dira an investigation gore bontsha gore mathata a ntse a le teng a metsi a bakwa ke eng, go ntse go na le matsapa a gore go ne go sa dirwe maintenance ka nako, go ntse go sa dirwe infrastructure refurbishments ka nako, mme dilo tseo tsotlhe di irile gore seemo se etegele mo e leng gore baagi ntse ba na le malatsi a mantsi ba sena metsi mo go ne go sa tshwanela gore go ka bogo le jalo. Re setse re kgonne go ka buisana le bone le gore jaanong gonne re dirile dipatlisiso ditlogelo di teng le go batlega tšhelete re dira jang go letefatsa gore bothata borabo rarabolola, gonne ga o lebela chapter 2 of the constitution ya the Republic of South Africa ya re mongwe le mongwe yo mo nageng ya rona o tshwana ke gore a nne le kabelo ya metsi a phepa ka nako tsotlhe. Ka jalo se ke se re totileng mogopolo wa rona mo go sone gore re tshwanela ke go tla ka maano otlhe a e leng gore a mo molaong a kgonagalang go bona gore re fetola seno ko Dr Rutso go Motsimo Mpati le ko Ngaka Modirimo Lema ga re lebeletse tiriso le thebolo ya metsi. Ka jalo ke se e leng gore ga jaana re samagane le sone le go fitlhela ditharabololo tseo kana long term solutions tsa bulk water supply, o lebile ko Dr Rutso le Ngaka Modirimo Lema district municipality.
Monghadi David Magae, re lebile go menagane ka nako re fileng yona o fitlheletse nakong ya tlang kgotsobe le wena ntate.